Mɔni 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 cɛ y'alɛ mɔni cɛ y'alɛ mɔni cɛ y'alɛ dɔnna jɔ a bare o mama yaba we kuriya ba.